tan lembo.
Essa foi the beat.
Depois só de oi, não comece. Me que pida, o cobizi. Wani paga, wasi wasi, o cobizi. Não saca tu spend the weekend. E se me wambo, unipendi. Amo na takaga wa handi. Bebele pila nyumbani na kumbatia. Aha, marafiko tanikimbia. Aha, veni tuni atanitabia. Aha, nakuwaza, I miss you. Nakuwaza, I need you. Hello love, penzi langu nisije la kifani. Hello love, sije nyoche nalia na mtima. Hello love, penzi langu nisije la kifani. Hello love, sijina chanelia na mtima. Mara segere segere sambona. Oh mutere mutere kantona. Oh sisiri sisiri tapona. Yeah. Hey, I love you, niko busy. Hey, I need you like crazy. Hey, I love you, niko busy. Hey, I need you like crazy. Hey, niyo maneno unasema. Ukifikiri itanichoma. Ila moyo nasununa. Najiona mpumbavu. Nipo sojue na kumisi. Nikipiga huko busy. Wanipaga wasi wasi huko busy. Nasaka tu spendi weekendi. Isiwe wambo unipendi. Amo natakaga tu hali. Na vile pilo nyumbani nakumbatia. Aha, marafiki watanikimbia. Aha.
Yeah, this is Sanjay Brown with the big balls. As a